Leta y'u Rwanda itangaza ko igiye guhagurukira abantu basambanisha abana bakabatera inda. Leta ivuga ko igiye kwifashisha ibipimo bizwi nka ADN bagapima abagabo babakekwa gutera inda abo bana bakiri bato. Ababyeyi bavuganye n'ijwi rya Amerika bomemeza ko uyu mugambi ari mwiza, ariko ko bitazokoroha kuko abana batewe inda batatura abazi bateye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho hirya no hino ku misozi cyangwa mu bigo by'amashuri hadasiba kumvikana mubare munini w'abanyeshuri bata amasomo batewe inda z'indaro. Minisitiri w'umuryango Nyirasafari Esperance mu mpera z'iki cyumweru yatangaje ko abatera inda abana bakiri bato badapfa kwigaragaza kuko baba bataragera ku myaka 18, abakora ibyo bagatinya ko bavanwa bahanwa bihanukiriye. Minisitiri Nyirasafari avuga ko mu gihe cya vuba aba bantu bagiye kujya baryozwa ibi byaha bakora.
Tukaba dusaba rero aba bana baba bahohotewe bikabakurira bikabaviramo gutwita ko bagana police station, police aho iri ndetse na Isange One Stop Center aho ziri mu bitaro by'uturere bagafashwa bagatanga ibirego bakavuga uwabasambanyije. No kuko haba havutsemo umwana no gupima ADN biroroha kandi ADN ntijya yibeshya. Ni ukuvuga ngo ufata amaraso y'umwana cyangwa se amacandwe cyangwa ibindi ukabihuza n'ibyo uwo mugabo uvuga cyangwa uwo musore uvugwa ko ari we wasambanyije uwo mwana. Icyo gihe iyo bibonetse rero kiba ari ikimenyetso simusiga ubushinjacyaha bukoresha mu rukiko kugira ngo wa muntu ahanwe.
Ijwi rya Amerika ryagiye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama. Ababyeyi babiri twahuye bose nasanze bafite abana batwaye inda bagateshwa amashuri. Umwe yari amaze igihe cy'umwaka abyaye, undi amaze amezi make avuye mu ishuri kuko umwana we akiri muto. Icyo aba babyeyi bahurizaho ni agahinda batewe n'uko abana babo bavuye mu ishuri batarangije. Ikindi kugeza ubu babateye inda bamwe ntibazwi, abandi barabazi ariko ntacyo bafasha abana babyaye.
Ubukibona bwa mbere ko twite kuko wabibonye ute bwa mbere ubonye ndi ikuze
ahubwo nana nabimenye bitinze ngira ngo nabimenye mfite amezi nk'atandatu arahamishaga nanjye nakanda yabanje kubimpisha wenda n'uwo mugabo baramuzi ni uko mumpisha aza arabuze kurera umwana atazi n'uwamubyaye.
Nanjye ndamufite ariko uwo mugabo ntacyo amudufasha, umwana ahora arwaye nta ngobyi nta cyo kurya. Ikintu kimbabaza ni uko akora amafaranga, ariko uwo mugabo n'ubyo mubonye nshobora gucanga nkatumba nkenda guturika.
Ababyeyi bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaza ko uburere bw'abana